Cuff Beat.
Made it.
Abana kunjito andi pasa tafu time kafiga kunyumba na waso kuni wanjezera tendere nupeza kuti ineo ineo tendere nupeza kuti
chuma koma kungo tukuka chikondi chapita kwa ena kuenda nani mumakana inuyo inuyo kodi ndai pane lopoti zayela zayela pano ndiende na nyansa kuti muna kwila nondalama pano ndiende na nyansa ati ana una ugongola ubwino wanga suziwa suziwa ubwino wanga suziwa.
What music?
Easy.